see him. Bump it up, swagger, get the dizzy wine. Bakuru na batomba nye sabi wine. Damn vibes, yeah, nkwatila kutune. Skaboom, yeah, yeah. Swaga jele disi wine paka za kula sana. Bachari bari kanabari nkabi mpabana. Tegara mbakube mbalwari sewo nebikuna. Luga flow style odichi ngoma ya jikona. Mwene songa pita master pulana. Sijide wa gulu gulu no nkira kwe helikopita. Bakala katoba sina gulu sile kayo bikuta. Mwene songa nkaruwa buza kone fuji. Mr. DJ kawa kubeno kawa nyomire. Mr. DJ katudise yotu kanyomire. Mr. DJ namba kali ya kaswaga jee. Edizi wine. Mr. DJ kawa kubeno kawa nyumire. Mr. DJ katudise yotu kanyumire. Mr. DJ namba kali ya kaswaga jee. Edizi wine. Yeah. Kuna obulamu te wali ya kufunamu. Okujako wajano sanyukamu. Zulwa lenu sasi mchisulemu. Chinechidongo mwana chintabudemu. Ingini ya kapuye chikutemu. Nechibebinze wa maka nchiriremu eh. Baby situ katuzinemu. Sinapendo vaka watonga kwa temu. Tugana kubajenza kulimu. Baliba peko baby bakufudemu. Six goddamn sina shoki dance. Chikuri segu mungu tufa kubatezi. Dewe chikute yuku no usi nesausi. Bolio mune chupate chuchelosi. Mr. DJ kawa kubeno kawa nyomire. Mr. DJ katudise yotu kanyomire. Mr. DJ namba kali ya kaswaga jee. Edizi wine. Mr. DJ kawa kubeno kawa nyomire. Mr. DJ katudise yotu kanyomire. Mr. DJ namba kali ya kaswaga jee. Edizi wine. Yo, Mr. DJ saba kantele yo. Nze no no wange tuzine kubili yo. Zina shoki dance nzenda bachikute yo. Sembela kwenu kwa te kufiga yo. Mr. DJ yongela kubesi. Chine chikiri nchikube nchijemwe bipisi. Zoro alenu sase won sulamu dance. Sili kwabo ave kubia bizdules. Sulamu chikiri nyumirwa ndi mulasi. Tusula tu nyumirwa kubatuli barasa. Yeah, 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 yeah. Swaga jele jizi wine. Mr. DJ kawa kubeno kawa nyomire. Mr. DJ katudise yotu kanyomire. Mr. DJ namba kali ya kaswaga jee. Edizi wine. Mr. DJ kawa kubeno kawa nyomire. Mr. DJ katudise yotu kanyomire. Mr. DJ namba kali ya kaswaga jee. Edizi wine.